ngibhale ukuhlupheka ngidlulisa amazwi enduduzo usuyosala kahle mina ngibhala le ncwadi ngibhale ukuhlupheka ngidlulisa amazwi enduduzo usuyosala kahle mina ngibhala le ncwadi ngibhale ukuhlupheka ngidlulisa amazwi enduduzo usuyosala kahle. Mina ngibhala le ncwadi ngididiye kuhlupheka ngidlulisa amazwi enduduzo usuyosala kahle. Ungisizile usimpiwe masondo ungisizile uba umjembo usuyosala kahle awuyobona abanye. Ungisizile usimpiwe masondo ungisizile uba umthembu usuyosala kahle awuyobona abanye. Mina ngibhala le ncwadi ngididiye kuhlupheka ngidlulisa amazwi enduduzo usuyosala kahle. Ungisizile usiphamandla mncube ungisizile usandile emnyeni usuyosala kahle awuyobona abanye. Ungisizile usiphamandla mncube ungisizile usandile emnyeni usuyosala kahle awuyobona abanye. Sala kahle sala kahle sala kahle awuyobona abanye. Mina ngibhala le ncwadi ngibhale ukuhlupheka ngidlulisa amazwi enduduzo usuyosala kahle.
Yeah.